My new DJ, Doc Master. Well, cowboys in the house, Marcella. Cowboys in the house, Marcella. Come on, cowboys, Marcella.
Pendili Marcella, Pendili, kamati mahela. Marcella, Pendili kamati mahela.
Marcella,
Pendili Marcella. Kamati mahela,
Marcella.
Pendili, pendili, Marcella. Pendili, kamati mahela.
Mtoto kiume najituma na nguvu tena jasiri, hata shule sikusoma sikuwa na hela, so akili so nipe dili mbili kilo alfajiri, then usinipe zaidi ya wiki mbili, usiponiona ujue nishatambaa, nishasafiri yai, niko mbele mimi nasaka mahela. Nipendili, mpendili, Marcella, nipendili, mikamate mahela. Cheki, tabaa zetu za vichochoroni, usishangae tukishindia komoni. Tunapenda sana mawama, champagne, lakini ndo vile tuna mahela. Tunatamani mamisose kumwaga, ni mapiza mabaga na mazaga mazaga. Ile ndo vine tena tuna mahela, lenye makobyo yameshindia mapela. Tumekondia na kamili jo misumari, tunajua kuwa mwili wa ujengi kwa tofali, bali gari wa maragi ya pizza pepperoni. Akitu cha beef man, mixa macaroni. Inapendeza, ni mambo tu ya feza, full that ni muhimu ipatikane kwa meza. So, nye mnasemaje Marcella, tusake dili tukamate mahela. Right,
yeah.
Pendili Marcella, pendili nikamate mahela.
Marcella,
pendili Marcella, pendili nikamate mahela.
Marcella,
pendili Marcella,
pendili
nikamate mahela.
Marcella,
pendili Marcella, pendili nikamate mahela.
Sijui hata mfanye dili ipi, naona kama vile zote zilipi, yani nishamu wamekufanya muziki kuja 41 night, anataka mahela. Nimesha choka haya maisha mtani, office maskani, breakfast mjani. Wakati kichwa kina waza mamilion, vipi nita ride na mamaji ya stallion. So kila kona ya mtaa we you mix figure, dili 1 2 1 2 the 5 6. Ikiwezekana unapiga ta fix, acha woga wa kulala sijui kituo cha polisi. Bila mapene jua mengi utamiss, achia mbali lazima jinga tatisa. Mi mwenye mtu flan wa machiks, vipi ntopo wa miss bila kuwa na mahela. Service sent kama 50-50, kutembea mfuko ni mchizi sina tajiti. So, nye mnasemaje Marcella, tusake dili tutadaka mahela.
Marcella,
pendili Marcella, pendili kamate mahela.
Marcella,
pendili Marcella, pendili kamate mahela.
Marcella,
pendili Marcella,
pendili
kamate mahela.
Marcella,
pendili Marcella, pendili kamate mahela.
Cheki Freddy, Bobo waziri au mwanangu Zizu, sijui nani anipejili. Tena iwe moja tu yenye akili, ya kulala maskini na kuamka tajiri. Ah, nipendili na mitoe mashairi yenye akili, ili wenye sigiri wote wakiri. Na kabla vocals ni smoke kabob mali, kisha ntoe rhymes yenye sunkali kwa lift valley. Nobody copy sky screams about racer, ni make more money, more dough, more pesa. Na liyo zusha
wenye mbazi weteja,
kesho wapange foleni kuja kugombea meneja. Nasa nipenda ndo waziri nchukiela, dada zao kwenye kona si tuwache kwa bambia halo. Amnasimaje Marcella na dawa yao ni kupata mahela.
Pendili Marcella, pendili kamate mahela. Pendili Marcella, pendili kamate mahela. Pendili
Marcella,
pendili kamate mahela.
Pendili
Marcella.